Snatches on the beat.
Kwenye baraka baba na kuaminia, baba ya watu yani mpaka na dunia. Unapenda wote yani mpaka wanyabia. Ni mabaraka leo shusha na gunia. Kuna baraka na kubarikiwa, nani baraka ka umebarikiwa we. Kuna baraka na kubarikiwa, nani baraka ka umebarikiwa we.
Sa, sa, shalom. Sa, 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 shalom. Sa, sa, shalom. Sa, 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 shalom.
Bigger, anawalinda mpaka wachawi. Zetu duwa tunakusali, kwake ni maziwa na asali. Ajele wala akawi, analinda mpaka wachawi. Zetu duwa tunakusali, kwake maziwa na asali. Ite nami nikuitiki.
Shalom.
Ofu viziwi wote wasikie.
Shalom.
Menipa sauti ili nikuimbie.
Shalom.
Sifani zako wacha usifiwe.
Shalom. Sa, sa, shalom. Sa, 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 shalom. Sa, sa, shalom. Sa, 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 shalom. Nai wei wei. Nai wei wei shangwe leo. Nai wei wei. Nai wei wei shangwe leo. Nai wei wei. Nai wei wei shangwe leo. Nai wei wei. Nai wei wei shangwe leo.